Yo. Akiona ni mimi ni shida, game nacheza ka FIFA, mchana na baki akinita, gizani na shika malika, ukicheka utakula mapiza, fala najifanya Jesus, kitambo nikuanga na shida, kwa ground akuja maliza, Kenya na seti ni da corona, boss mbono na kuja kuomba, na family baki amechoma, cheki madenge umekaa kwa kona, kumedi ni taska sida, changanya gorana na kingfisher, usoro ni mingi na ni, tukitembee na baki amechi, squeezy the boys amechill, vako za kwenda kuibali switch, madenge kanairo ni wengi bro, chungo sipate ukedi, mambo ni mengi, biz legit, nigga leaded ina fegi, kutoko na toko wa ukini anika na kuja na mbogi mebonda, kuchoma mashada ndo zetu, kama higava mikono ni refu, shenki dogo ushiki, pole pole unajenge wa inchi, nangios ni stripper, hana mashida, kwanza ni demo kanisa, na bado na tisha, tisha, mechora matatu kwa mwili mzima, wale madema metobo wapake, shara kucheza na njuanga, squeeze madem luga yoni kila meli sare kukula Ferrari, akutoki maganja kikuitanga hani nangyo semeja usherati, wacha ni washi maswazi tumedi, cheki seti, wacha ni medi, akiona ni mimi ni shida, game na chiza ka FIFA, mchana na baki akinita, gizani na shika malika, ukiteko utakula mapiza, fala najifanya Jesus, kitambo ni kuanga na shida, kwa ground akuja maliza, Kenya na seti ni da corona, boss mbono na kuja kuomba, na family baki amechoma, cheki madenge umekaa kwa kona, kumedi ni taska sida, changanya gorana na kingfisher, usoro ni mingi na ni, tukitembee na baki amechi.
Bad bitch anadai kuna venye na maliza, haga bigi anasema nafanana na sidika, itabidu meshika shika rasa jegi mpaka sasita, maniga maniga tick types zinatuliza shida, underground ana chop bills na watanganisha everywhere, all boys wanapata chills hadi shuri ana stop and stare, tuna trap trap bila burden, trap trap kituturu na kara, tuna skank skank hadi ngware, skank skank kutadhani ni challenge, tuna trap trap bila burden, trap trap kituturu Runa Karen, skank skank hadi ngware, skank skank kutadhani ni challenge. Codes. Yeah.
Akiona ni mimi ni shida, game nacheza ka FIFA, mchana na baki akinita, gizani na shika malika, ukiteko utakula mapiza, fala najifanya Jesus, kitambo ni kuanga na shida, kwa ground akuja maliza, Kenya na seti ni da corona, boss mbono na kuja kuomba, na family baki amechoma, cheki madenge umekaa kwa kona, kumedi ni taska sida, changanya gorana na kingfisher, usoro ni mingi na ni, tukitembee na baki ametii.